especially to a water. 20 bar kurutira fanboy. Kombinenga. Combination sound. Man water man magi.
Ili kwenda saraba.
Mbolea nikamwagilia shamba, ikanyesha mvua ikanisaidia kumwagilia shamba. Niliacha maua yanachanua nikatimua, narejea natabiria matunda nitajaza gunia. Nilimtuma batili pine pine pia vilete, na visenti kidogo nikasema ukipoke. Yale mateso wakati niko mbali acha yapite, leo narudi safari tafadhali unipoke.
Nilikwenda saraba.
Saka shilingi kwenye riziki fitina nyingi, hapa kosi vigingi. Weli siku nyingi sana toka niondoke uja niona, ilo lizifanye ukanuna bila uvumilivu utovuna. Mwanangu baba yangu ama mama yangu, yeye ndo waku vila vyangu tena bila majungu. Nasikia mwanangu tumefanana sura, furaha iliyoje na shamra shamra. Na mshukuru Mungu kukupa subira, japo kuwa wali kusumbua wauza sura.
Ina the combination. Ina the combination.
Nitoka ako wenda nimempata mwenzako, na kuwa pia we uko peke yako. Mi sitaji milupo, yani ni milupo popote ipo, nimeiacha uko. Leo narudi kwako, usifikirie vibaya. Nikifanya mabaya nafsi naona ya